ishiye kuThixo.
Asinofaniswa nabanye sohlukile. Whatever we own, we make sure yona isukile.
Sibeka phansi, sibeka phansi.
Siyabutha bothukile. Ababandaziyo bathi sibu ukhulile. Thina singamathemba welogishi. Thina singamathemba welogishi. Thina singamathemba welogishi. Thina singamathemba welogishi. Ba ICT lizo leqwa ngubani? Inhloko zinkulu abanye bathi sinengani. Lamela ngowozimela kodwa ndisebukhali. Phezu kwezinto umqala wami ungaphaya kwebhali. We living our best lives nangoku kunzima. Yonke into endityayo ifika kuba silima. Unbuze kuvuyo mna ndiseyidreama. Eli ikhangela sozulubone licima. Eli ikhangela sozulubone licima. Eli ikhangela sozulubone licima. Eli ikhangela sozulubone licima.
Ngonde maqatheni inkwalashele kuphela imbadlo. Ungayigcina lo advice ngoba umcebisi endibaziyo livato. Enobhuti mandla wabaleka so wasozenzenza uCastro. Ewe ndilala ngemehle linye ndikade ndihleli nabo. Endicenga umoya ongcwele nje andikhokhele uBravo. Asoze ndimamele ububhanxa mna ndizikoko sengelizwi. Lamjita urherezayo kwasoloko engenatshintshi. Bandibona kude ngoku kodwa sikhule singena TV. Always at the job ungandiboni ndingena CV. Ibread winner ndim ngoku ithemba likwibhinqa. Indele ndlela kwatsho uHeavy Cane khula nemikhinqi. Phuma moyo omdaka uzandinyusela umbilini. Thina singamathemba welogishi. Thina singamathemba welogishi. Thina singamathemba welogishi. Thina singamathemba welogishi.
There was never a time when I was an average nigga. So it's not fair to Uthixo nabazali bam to live like an average nigga when I was never born.